rangi za fantani. Ndoko sapa
Astarafesto baby kaju.
Atuli kwenu gang. Gang.
You skotana bitch.
Mina pita champion na mziki na microphone. Mistari yangu ya kidoni na tema vina mdomon. Chuki sina champion, blandiji na champion. Kwenye vina champion, mito ina champion. Mina ngata na ilipini, somjini paka polini. Blandi vina madini, keyo amelala chini. Wamezima waamini, sogo pichu kintonini. Bado niko makini. Bado nipo kila idala, nitesoro bila pala. Nisha jitoa kafala, soka maridi kapala. Na machizi na fagwala, samani alaba sondala. Nicheki mkono tambala, totu wakisiwa nyamala. Mina pita keyo, na ilikuwa takeyo. Hapa mistari na ngata, mina kata keyo. Weche kwa mesha dorola, chini mwendo wa kombola. Msiki chati na pola, mina jizi wa ovijola. Kipaji amenipa mola, macho kodo ndo anachola. Misonyu kisodondola, kichwa nina wazadola. Mina pita champion, na mziki na microphone. Mistari yangu ya kidoni, na tema vina mdomon. Chuki sina champion, blandiji na champion. Kwenye vina champion, mito ina champion. Aina majungu tetes, akipanga mungu nyepes. Mitaani na izoles, na kata rufu ya kinyes. Vipi mlete kibes, kama vipi na iwekes. Solo na dona mes, mindo komando kipens. Mina pita keyo, na ilikuwa takeyo. Hapa mistari na ngata, mina kata keyo. We kwanza noma kibao, we nkoma imenasa kwao. Nina poshika kinasa, vita sadi pande zao. So mishale so manati, we mwendo ajabu ambakati. We nyuma moto wa wafati, zo fimbo kama mangati. Mindo zangu alakati, nisha kulabati. Sidati. We mbwa koko wangati, na pita sila za nyati. Champion. Mina pita champion, na mziki na microphone. Mistari yangu ya kidoni, na tema vina mdomon. Chuki sina champion, blandiji na champion. Kwenye vina champion, mito ina champion. Haiwezekani kufuga mbwa nyuma msikiti, ni zambi kabisa. Wambie kuna madili na madilisha. Squeeze ya tugombani madem, tunagombani ya maendeleo. Wanangu wa Kunduchi, Amadi Palestina, Matunzo Zero. Wanangu wa Talaini, Chantane, Atarashi. Watoto wa tunakunasia, tunafuka kidogo balabala. Wanangu wa Msasani, Jichome, tunawacha kidogo mji. Wanangu wa Morogoro, Chamwino, wasi watanga Kolobwe, fam.